Mchana siku makelele jirani kanua hufa Bea kibarazani mala flani lona sutu Memo na wai kisha tikisa ntumi apasi Ata weekend ya pita za mnyango kufanyo safi Nyumba nilopanga du Ustarabu sifuri Haso kish na mpangaji ya misifa zede nuli Yuzi lichilo kazini kisa folenge bafuni Leo bossi kanpige chine natia sara kampuni Utata mtupu swala la kodi na luku Kimbia ukiacha chumba vyombo na pigia marufuku Nyumba nilopanga siku ni kolabo simu Nishani kitu chako acha wezi wa simu Mwenyewe na dai chake mwisho mwezi ulishapita Ndo kisa na rudi siku manane kwenda sa tisa 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 Kama unaishida upo salama nyumba shima utu Kona pesa stingi babu wana oh Nothing to say homie Yeah Yari chon the truth Yeah Go Chumba hiki sauti ya kwaya Hiki Quran Kule sauti ya reggae dasa na sokota wagwa Nimekopeshwa moyo wa mlinzi Nota kwa tabu nyumba nilopanga Mimi ni bora na kesho pub Wala sikufuzo home nope. Ukubwa umefanya ni hame yeah. Maisha ni kios kupenda zazi Wantazame kelele za vigodoro Kila angle, kila side Sina fenyo siku yoto kwangu Kuna good night baby Sitichi kweli mwisho pums do kiyama Miaka inapita, pita, pita Watu hafikiri kuama No. Nyumba nilopanga tunamganga Usiku wana kesho lele kukimbizana na wanga Mwenyewe na Jaisha ke musha mwezi ulishapita Ndo kisa narudi usiku wa manane Kwenda sa tisa 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 Kama una shida hauko salama Nyumba shima hukukua na pesa stenge babu Wana oh We born to cliff Cliff to the top homi Emeteri The artist What up mu Vibes breakers Now we on top to the click homi Woo Kame meishi mwanangu No, what's up?